byentakera n'obulwago ne wotuula olw'embeereza myobugo essanyu lyakupangirira olw'endwadde zituluma ejjembe lyatuggwako tutambula twewunaganya
biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero
osirikidde binjeera mutima gw'oguli mu katyabaga olw'ebikuzitoweleddeko n'oggwamu amaanyi onoobibuulirani ssebo ataabigambeko mulala emikwano nsi myesigwa tegikuuma byama byo
biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero
tulinya omukwano gwaggwawo mu bantu abamu kati batujju bakambwe bakiraga empologoma enoonya agweneerya mu nsi temuli mirembe tuli ku bunkenke tudaaga
biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero biikoma mazima tulibeera mu ssanyu kono walidda mu bire mu kitiibwa liribeera nsanyu lingi lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero lwesunga amaziga galiba gafuuse lugero.